wallet.
Hey, yeah. Oh, 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 oh. Hey,
put the track, baby.
Yeah. Unisema bila mimi ungepotea. Basi hacha nijigame. Mbele tumesogea. Wachimba chumbi wanapenda nikukose. Mwenye wivu ajinyonge. Letu pendo limekolea. Mami, nisina shilingi. Umenipenda hivyo hivyo mami. Piga chini wakati najua wendo wangu mimi.
Forever,
mimi na wewe.
Together,
o kama Adamu
na Eva.
Baby,
forever,
mimi na wewe.
Together,
o kama Adamu
na Eva.
Baby. Unavonipa sihaba, mwingine sitamani. Unanifanyia makeke, bingili bingili hilo wezele, yeah. Hivi wapi nikuweke, kwenye vijimani wakukose, yeah. Mara ushani vuruga, ushani vuruga. Mwenzako ushani vuruga, ushani vuruga. Unanimia papa, ile ya gigimani. Unavonipa sihaba. Sinajua wendo wangu mimi.
Forever,
mimi na wewe.
Together,
o kama Adamu
na Eva.
Baby.